Inshuti z'ijwi rya Amerika ndabashuhuje cyane. Uyu munsi tugize amahirwe yo kubona Bwana Bayingana Aimable, ni perezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'amagare mu Rwanda. Turi kumwe n'abasore babiri tugiye gufatanya kumenya iby'amagare mu Rwanda, aho biva, intera bimaze kugeraho, n'intumbero iri imbere. Ntabatindiye rero, Bwana Bayingana Aimable, muraho, murakomeye.
Muraho neza kamiriri.
Amakuru yanyu saho ngaho?
Amakuru yacu ni meza rwose.
Umwaka mushya muhire kandi.
Kwese hamwe, twese hamwe.
Nuko Sibomana Dieudonné, na umwaka mushya muhire, uraho?
Muraho, murakomeye.
Amakuru?
Amakuru ni meza, na Aimable Bayingana ndamushuhuje.
Nanjye ndagushuhuje Sibomana.
Niko se Siboma, watubwira aho uri wowe?
Ndi hano mu mujyi wa Kigali, abamerereye aho bita ku Gisozi.
Ubusanzwe ukora iki?
Ubusanzwe mu gushakisha, nta kazi ngira gafoka gahoraho.
Imibereho se ukumva imeze ite? Imibereho ukabona imeze ite?
Imibereho muri Kigali ni ukwihangana, amafaranga nayo ntaboneka neza. Ariko niyo habonetse n'uturimo, ntabwo ariko atundi tuba turamara igihe kinini.
Nuko turi kumwe na Munyabarame Ezekiel. Ezekiel, we urahura kandi n'umwaka mushya muhire?
Yego, ndaho ndakomeye kandi tusangire.
Nuko nawe watubwira muri make aho uri n'icyo ukora?
Bo, mperereye mu karere ka Karongi.
Yego.
Mu gihugu cy'u Rwanda nyine.
Yego.
Mu murenge wa Gishita, aho bita mu kagari ka Ngoma, hazwi ku izina ku bitaro bya Mugonero. Ubundi nkaba mu kazi kanjye gasanzwe, ndo mufundi, ndo wakanyina muri make.
Ubungu busari, kira kufite muri iyi minsi?
Iyi minsi ndagifite rwose gishyushye.
Noneho uhita ufatiraho utubarize Bayingana Aimable akabazo waba ufite ku by'amagare.
Bo, mbere na mbere mbanje kumusuhuza kandi mbashimira yuko munaduhuje n'umutoza werekeranye n'ibijyanye n'isiganwa ry'amagare.
Ni perezida w'ishyirahamwe, ntabwo ari umutoza.
Yego, perezida w'ishyirahamwe kandi nanamusuhuza nyine kugira ngo akomereze aho ngaho mu buyobozi bwiwe.
Nanjye ndagushuhuje Bwana Munyabarame.
Yego, yego, murakoze. Mbo, cyo nabashimira cyo cya mbere ni ibijyanye n'uburyo mwagize mu kugira ubufasha muha abakinnyi bacu b'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'isiganwa ry'amagare bakabasha gutsinda. Ariko noneho nkaba ngira ngo mbaze ahari nk'ikibazo cya mbere. Ese ko abakinnyi bacu cyangwa se urwo rubyiruko rwacu basha gusiganwa mu by'amagare bagatsinda, ko ahari imyaka yabo iri igenda isatira mu gusaza kwabo cyangwa se ingufu zigabanuka, mwaba muteganya iki kugira ngo uyu mukino urusheho gutera imbere kandi unahabwe imbaraga?
Urakoze. Bwa mbere na mbere nuko ahubwo uyu mukino wacu mu Rwanda ntabwo ari umukino mu rwego mpuzamahanga umaze igihe kirekire cyane, ku buryo ubungubu abakinnyi bacu ni abakinnyi bafite cyane cyane hagati y'imyaka 20 na 25. Turacyafite rero igihe kirekire cyo gukina uwo mukino, nabo ngabo baracyafite igihe kirekire cyo gukomeza gutsinda, kuko muri uyu mukino mushobora no kuwukina akageza ku myaka 40 agikomeye agitsinda. Urumva rero ko tugifite igihe kirekire, uretse ko tunakomeza gushakisha abafite impano bakiri batoya kugira ngo nabo bazamuke bagere ikirenge mu cyabo bakuru babo. Ni ukuvuga ngo dufite gahunda ndende yo gukomeza kuwuteza imbere mu gihugu hose.
Niko se Aimable, ko muvuga ko mu rwego mpuzamahanga u Rwanda rumaze igihe gitoya rwinjiyemo, mwatubwira ni kuva ryari? Mbese duhere na mbere, ishyirahamwe ry'amagare rimaze igihe kingana iki? Rigeze noneho ku rwego mpuzamahanga kuva igihe kingana iki? Mbese hashize igihe kingana iki?
Ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda ryagiyeho kuva muri mu gihumbi kimwe magana cyenda 1986. Noneho Tour du Rwanda navuga nka siporo nk'isiganwa navuga rya mbere mu Rwanda ryatangiye muri 1988, ariko ari isiganwa mbere na mbere ryabanje guhuza Abanyarwanda, hanyuma rikazajya rihuza Abanyarwanda n'abandi baturutse mu bihugu duturanye. Kurishyira rero kuri gahunda mpuzamahanga ryatangiye bwa mbere mu mwaka w'2009, aho Tour du Rwanda ryagiye kuri kalendari mpuzamahanga, ku buryo ibihugu bya kure byo muri Afurika no hanze yayo byashobora kuza gusiganwa muri Tour du Rwanda bikabona amanota atuma babona na za kalifikasiyo zituma bajya muri za Jeux Olympiques. Ni ukuvuga rero yuko turi Rwanda kuva 2009 aribwo navuga ko ari umukino uri kuri kalendari mpuzamahanga aho abakomeye cyane ba mbere muri Afrika baza kuhatanira kugira ngo bashobore kuba babona amanota atuma bajya no muri sinzi ukuntu nabyita ariko ku rutonde mpuzamahanga.
Kuza mu Rwanda yego abanyamahanga nabo bakaza guhiganwa mu Rwanda ariko n'abanyarwanda bajya guhiganwa hanze, none se abanyarwanda bo batangiye kujya gukina hanze bahiganwa n'abanyamahanga ryari?
Abanyarwanda batangiye kujya hanze guhiganwa n'abanyamahanga mu mwaka w'2007 n'urumva ko atari kera ku buryo bamwe mu bakina Tour du Rwanda uyu mwaka aribo batangiye. Ntabwo rero hashize igihe kirekire, n'ubu rero twitabira amashanwa mpuzamahanga akaba ari nayo mpamvu mwaka w'2012 bwa mbere nyine umukinnyi wacu w'umukino w'amagare yabonye itike yo kujya mu mukino wa Olympique yabereye London. Ntabwo rero bimaze igihe kirekire, nakubwira ko twatangiye no kugira abaprofessionnel, no kuvuga ababigize umwuga mu makipe akomeye cyane yo mu mahanga.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, turimo kuvugana ibya siporo y'amagare mu Rwanda. Turi kumwe rero na president w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable, niwe mushyitsi mukuru wacu. Turi kumwe kandi na Sibomana Dieudonne. Dieudonne, we nawe hari akabazo ufite?
Akabazo ndagafite.
Yego.
Ndagira mwibarize, amasiganwa haba mu Rwanda haba no muri Afurika araba, u Rwanda rukitabira. None nk'umuyobozi uhagarariye Ferwasi mu Rwanda, nagira mwibarize, none nyuma y'amarushanwa abakinnyi baba bamaze kumenyekana, bamwe bandikishije n'amazina, ese nta makipe ku rwego rw'isi bashobora kuba babashakira ko nyuma y'amarushanwa abakinnyi baba baritabiriye Turu di Rwanda cyangwa se Turu zindi ziba zabereye no hanze, ko nyuma yaho amazina tutongera kuyumva?
Nk'uko nakubwiye, abakinnyi bacu baracyari bato, ntabwo bari bamenyekana cyane mu mahanga, ariko ni ibintu bigenda byubakwa buhoro buhoro. Natanga nk'urugero nk'umukinnyi watsinze Turu di Rwanda uyu mwaka, Valens Ndayisenga, ubu ngubu ku rutonde rwa Afurika ari ku mwanya wa gatandatu n'abandi bagenda bakurikiraho. Ubwo rero kuba yaratsinze Turu di Rwanda ntabwo bihagije, gusa birasaba yuko tuzakomeza kumwuka kugira ngo atsinde n'andi masiganwa yo hanze y'u Rwanda, kandi dufite icyizere ko bizashoboka we na bagenzi be. Aho rero niho bagenda babonera bakavuga bati umuntu watsinze Turu di Rwanda akaba yatsinze n'isiganwa rinini ryo hanze cyangwa se n'ibyiciro by'amasiganwa, kuko mu isiganwa harimo ibyiciro byinshi. Ubwo niko bazagenda babona, ariko mfite icyizere yuko bashobora kuzababona rwose bakabatwara nk'uko batwaye n'uwitwa Adrien Niyonshuti, ubu ngubu uri mu ikipe ya Kubeka yo muri South Africa, muri Afurika y'Epfo, ikaba yaratumiwe mu mwaka gukina Tour de France. Nibaza ko ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro, urebye uko twatangiye hari intambwe igenda iterwa buri mwaka, ku buryo nizera ko nabo ngabo bandi bakiri n'abato rwose mu myaka itanu tuzatumaze kugira benshi mu makipe akomeye cyane yo hanze.
Niko se bayingana?
Yego,
komeza Dieudonne.
Ubu ni nk'abakipe, ni nk'abakinnyi bangahe mumaze kubonera amakipe?
Navugaga yuko uwo tumaze kubonera ikipe hanze ni umwe, ni Adrien Niyonshuti niwe wenyine ubu ngubu ukora kariyeri ya giprofesiyoneli hanze. Ariko nkavuga nti n'abandi, kubera ko bakiri bato cyane kandi bagenda bigaragaza, ubona ko bafite imbaraga, nibakomeza gutsinda, nibakomeza nk'aho ubu ngubu bageze, bigakomeza gutya, nibaza ko amakipe yo hanze azabona akaba yabatwara, akaba bakomeza nyine kariyeri nyine ya giprofesiyoneli.
Niko se bayingana, nka Niyonshuti nawe ubu ngubu wabigize umwuga, mwavuze ko Valens wafite umwanya wa gatandatu muri Afurika, Niyonshuti wafite umwanya wa kangahe ubu ngubu?
Niyonshuti ntabwo ubu ngubu gikinira muri Afurika, nubwo akinira ikipe yo muri Afurika y'Epfo yitwa Kubeka. Ubu ngubu ni ikipe iri Burayi, ikinira mu bihugu by'i Burayi, cyane cyane ko bari barimo kwimenyekanisha kugira ngo babe batumirwa mu marushanwa ayo bita professionnel mu rwego rwa mbere. Ni ukuvuga ngo ya makipe ashobora kujya muri za Tour de France cyangwa se ibyo bita Giro yo muri Butaliyani cyangwa Vuelta yo muri mu gihugu cya Espagne. Ntabwo rero yagize amashanwa menshi yo muri Afurika ku buryo mu rutonde rwo muri Afurika yakwigaragazamo, niyo mpamvu atagaragara ku mwanya w'imbere nk'uwa Valens. Kubagaragara ni uko we yagiye akinira amashanwa menshi muri Afurika.
Naho se ubundi mu Rwanda we bayingana uyobora federasiyo kandi bivuga urugaga, none se ni urugaga, hari amakipe ari mu Rwanda usibye ikipe y'igihugu?
Yego, abakinnyi bose bafite amakipe baturukamo, dufite amakipe mu mpande zose z'u Rwanda, dufite amakipe abiri Burasirazuba, ikipe ya Rwamagana, ikipe ya Kiramuruzi, dufite ikipe ya Rubavu, dufite ya Huye, dufite amakipe abiri mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ayo yose niyo agize federasiyo nyine urwo rwaga rwa siporo y'amagare mu Rwanda. Abo bakinnyi bose rero ubundi mbere y'uko babahitamo kugira ngo bajye mu ikipe y'igihugu, baba baturuka muri ayo makipe nyine ari mu mpande zose z'igihugu.
Ariko ni amakipe atarabigize umwuga, bo ni abamateri.
Ni amakipe atarabigize umwuga, ni nako bimeze kuko ntabwo turagira amakipe yabigize umwuga. Nyirango siporo yo muri Afurika urabizi, ababigize umwuga usanga atari benshi. Ariko abagiye bigaragaza mu marushanwa dukoresha, kuko hari amarushanwa menshi dukoresha mu gihugu, ni naho nyine tubonera abo ngabo bafite impano kurusha abandi, bafite imbaraga kurusha abandi, ni nabo duhitamo tukabashyira mu kigo, kuko dufite ikigo navuga ko ari nacyo cya mbere muri Afurika gikomeye cy'umukino w'amagare, akaba ariho noneho tukomeza kubakurikirana umunsi ku munsi. Ubu ngubu ni naho bari, n'ubu ngubu tuvugana abo bakinnyi bo mu makipe y'igihugu, ayo ngayo akina za Tour du Rwanda cyangwa se serukiye u Rwanda hanze, niho tubatoreza.
Icyo kigo kiri hehe?
Icyo kigo kiri i Musanze, kitwa Africa Rising Cycling Center. Kikaba ari ikigo twumva ko kubera yuko no muri aka karere nta handi kiri, twafasha n'ibindi bihugu kuko byo biracyari inyuma cyane mu mukino w'amagare, bakaba baza kuhitoreza. Ubu ngubu tuvugana ikipe y'igihugu cya Congo Brazzaville niho irimo kwitoreza kugira ngo bazajye mu mikino ya Afurika izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu kwezi kwa kabiri.
Turabigarukaho gahunda mwimirije imbere. Nshuti zacu, nagira ngo mbabwire gusa ko turimo kuganira ku marushanwa y'amagare, ku mibereho y'umukino w'amagare mu Rwanda. Turi kumwe rero na president w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable. Hanyuma mu basore turi gufatanya harimo Munyangabe Munyabarame, mumbabarire. Turi kumwe na Munyabarame Ezekiel. Ezekiel, we nawe wabaza ikindi kibazo?
Bo, nagira ngo mbaze, bavuze uturere amakipe aherereyemo avamo ikipe y'igihugu, ariko nagira ngo mbaze nyakubahwa perezida wa federasiyo, ese habura iki kugira ngo bibashe kugera mu ntara hafi ya zose z'igihugu, kuko hari urubyiruko rutandukanye kandi rukora uwo murimo, habura iki kugira ngo ayo maekipe abe yagera mu ntara zose? Kandi ikindi kibazo, habura iki kugira ngo ayo maekipe yo mu ntara abe amaekipe ahoraho, cyangwa se navuga ko wenda yaba azwi kurusha uko yaba azwi ubu ngubu? Kuko bavuze ko ni nk'amaekipe agerageza, abantu bagerageza kwigaragariza munono bakavamo bajya muri ekipe y'igihugu. Avuga nti hakagombye kubaho amaekipe y'uturere cyangwa se y'intara abazwi ku buryo buhamye.
Ikibura ahanini navuga yuko ari umuco w'iyo siporo. Turacya abanyarwanda benshi uracyabona ko siporo akenshi bitaho, usanga akenshi ari umupira w'amaguru, usanga ari za basket, volleyball. Umukino w'amagare rero ubona utaragiye utera imbere cyane, ngira ngo nkuko nahoze mbivuga ni muri iyi myaka ya vuba. Nkaba nibaza ko uko ugenda utera imbere, ngira ngo n'ahandi hose uzagenda uhagera, turagerageza gukangurira uturere dutandukanye kugira ngo natwo dutangire dushyiremo imbaraga, kuko byagaragaye yuko abantu nk'abanyarwanda bari mu misozi miremire bashobora kuba abantu bakomeye cyane mu mukino w'amagare, nk'uko mubizi nk'abirukanka muri za Kenya n'ahandi. Nkaba nibaza rero yuko n'utundi turere tuzagenda tubishyiramo imbaraga, kandi byatangiye nk'ubu ngubu ku cyumweru akarere ka Gisagara nako kashyizeho gahunda yo kugira ngo gatangire kare y'abakinnyi bafite impano, tuzaba duhari kugira ngo tubashyigikire. Hari n'utundi turere twambwiye ko twifuza kubikora. Nkaba nibaza yuko ari ibintu bizagenda byubakwa buhoro buhoro uko abantu bazagenda bagira uwo muco wo kumenya uwo mukino.
Iri ni ijwi rya Amerika. Sibo Mana Diodone, nawe wabaza?
Nange namubaza. None bana Bayingana, nagira mwibarize.
Ndakumva.
Hari ubwo Gisagara hateguwe irushanwa ryo kureba abana bafite impano y'amagare y'ubumenyi bwo gutwara ku magare. Nyuma yo kuba iryo rushanwa ryarabaye, hakozwe iki ko nta yandi makuru twaje kumenya nyuma?
Iryo rushanwa ntabwo riraba, rizaba kuri iki cyumweru ku itariki 25. Ubwo ni ukuvuga ngo abazabigaragaje bafite impano bazabarushira abandi, nibo bazashyiramo imbaraga kugira ngo barebe uko bakomeza kubazamura, kubashyigikira, kubashakira amagare ya sporo gutyo na Gisagara itangire iteze imbere umukino w'amagare. Ntabwo biraba rero navugaga ibizaba muri iyi minsi yawe.
Sibomana, sinzi niba washaka kubaza nyuma yari yazenguruka ry'u Rwanda, Tour du Rwanda, nimba ari byo wavugaga ko nta yandi makuru mwigeze mumenya y'isiganwa ry'amagare yabaho y'abasore b'u Rwanda, nibyo wavugaga? None bayingana, kuko ndibuka ko twavuganye bari abasore bari mu Misiri, hari icyo wababwiraho, hari icyo wasobanuraho Sibomana?
Ego, icyo namusobanuraho nuko dufite gahunda yuko buri kwezi tuzajya dukora isiganwa, guhera mu kwezi kwa kabiri. Dufite nabikorera ubona ko babishishikariye, kuko urumva ni umukino ujya mu baturage kandi abaturage benshi baza kureba. Nkaba numva mu kwezi kwa kabiri tuzatangira kugira ngo dukore amasiganwa. Dufite gahunda y'amasiganwa 10 mu gihugu, ku buryo azagera mu gihugu hose. Iyo gahunda rero hari, ndibaza ko nawe aho aherereye bizamugeraho.
Ariko se mu magambo make nyine, ni nyuma ya Tour du Rwanda, ati nta yandi makuru nigeze numva y'abasore b'u Rwanda, nyamara bagiye mu Misiri barasiganwa. Noneho iryo siganwa ryagenze gute? Twarivuzeho gato hano ku Ijwi ry'Amerika mu makuru gusa, ntabwo twabivuze nko mu biganiro birambuye nk'iki ngiki, ariko twagiye dutangaho amakuru, tuvugana na perezida w'ishyirahamwe Bayingana, tuvugana n'umutoza ari mu Misiri ari kumwe n'abo basore. Iryo siganwa ryagenze gute mu magambo make? Noneho ubu ngubu mumaze kubona ipica yose, besi foto yose yuko byagenze, ubu mwasobanura ko mwakuyemo yahe masomo?
Iryo siganwa kuba barashoboye kurikurikira, bamenye ko ngira ngo umunsi wa mbere Abanyarwanda nibo batsinze, iminsi yakurikiye Abarabu nibo bakomeje gutsinda. Ariko kubera yuko Abanyarwanda bataramenyera gukinira ahantu hari imiyaga myinshi, hariya mu Misiri ni ahantu ubu ngubu hari imiyaga ihuha cyane, ku buryo Abanyarwanda batarabimenyera. Ariko ubwo nabyo tuzakora uko dushoboye kugira ngo babimenyere, ku buryo yaje kurangira Valens Fariseri y'abandi Banyarwanda ari ku mwanya wa 22 ku bakinnyi bose 24 bari batangiye iryo siganwa. Ikibazo bakunze kugira rero ni ikibazo cy'umuyaga, ariko ubundi ku isiganwa ry'umunsi wa mbere igihe hatari umuyaga bari bagerageje kwitwara neza, ku buryo Valens ariwe waritsinze. Nkaba nibaza ko tuzakomeza kugira ngo muri utwo duce twa Afurika nanone batamenyereye ibintu by'imiyaga tubatoze, ku buryo bamenya gusiganwa ahantu hari ibintu navuga batamenyereye. So icyo navuga nuko dufite n'andi masiganwa mu bihe biri imbere, sinzi niba nayavuga ubu ngubu, ariko amasiganwa yo arahari rwose, ari mu rwego rwo hejuru nk'urwego rwa Tour du Rwanda.
Tutagiye tutaragera kuri ayo masiganwa mpuzamahanga nayo turagaruka kuko watangiye no kubikomozaho, ahubwo ayo masiganwa ya buri kwezi mu Rwanda muzayatangira ryari? Byaratangiye cyangwa ni ibintu biri muri gahunda ya vuba?
Ubundi bisanzwe bibaho, n'ubundi n'umwaka ushize twarabikoze, ngira ngo n'umwaka wabanjirije ndumva twarabitangiye muri 2013 tugerageza gukora amasiganwa. Amasiganwa menshi rero mu gihugu hano niyo atuma nyine tumenya abo bakinnyi dutwara mu ikipe y'igihugu, tumenya ngo aha naha hari umukinnyi ukomeye ufite imbaraga. Byaratangiye rero, ariko uyu mwaka turabitangira mu kwezi kwa kabiri, kubera yuko abafatanyabikorwa bacu aribwo bazababe biteguye neza kugira ngo tubitangire. Ariko ni gahunda ihoraho, ni gahunda isanzwe n'ubundi dusanzwe dukora buri mwaka.
Iri ni Ijwi ry'Amerika, turimo kuvuga ku mukino w'amagare mu Rwanda, turi kumwe na perezida w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable, hanyuma nanone turi kumwe n'abasore babiri, Sibomana Dieudonné uri Kigali na Munyabarame Ezekiel uri Karongi. Ezekiel, we hari akandi kabazo ufite?
Mbo mwaba mwaye wenda Dieudonné ijambo, ndaza kubaza ukurikiye.
Ye Dieudonné we, ngaho nawe ongera ubaze.
Najamba zo umuyobozi ko ku itariki 29 z'ukwa 7 2014 rwitwaye neza muri Afrika y'Epfo, rukaba rwarazamutse ku myanya, rukava ku mwanya wa 8 rukajya ku mwanya wa 4 wa 6. Nyuma yaho haba harakozwe iki?
Icyo navuga sinzi, sinibuka neza urwo rutonde rw'iki gihe, ariko urutonde rurahindagurika bitewe n'amarushanwa abantu bakora. Ariko nakubwira ko muri Afrika ubu ngubu u Rwanda ari ku mwanya wa 5. Nyuma yo gutsinda Tour du Rwanda, urwanda rw'igihe imbere rwari ku mwanya ngira ngo wa 8, rurazamuka rujya ku mwanya wa 5. Ubu ngubu twebwe gahunda dufite ni uko muri uyu mwaka ugomba kurangira Rwanda ari ku mwanya wa 4. Igihugu kiri imbere yacu n'igihugu cya Afurika y'Epfo, turimo turakora uko dushoboye kugira ngo uyu mwaka uzarangire Afurika y'Epfo twayikuyemo, twafashe umwanya wa 4, bitume tubona n'abakinnyi bajya kwitabira imikino ya Olympic izabera mu gihugu cya Brazil mu mwaka utaha wa 2016.
Ariko se bayingana umukino w'amagare, umuntu uwitabira akaba umukinnyi w'amagare, mbese ushobora kumutunga?
Yego cyane, ushobora kumutunga. Navugaga mu kanya nka Adrien Niyonshuti, dutangaho urugero ko niwe munyarwanda wa mbere ayi mukino umukinnyi wabigize umwuga. Ubu ngubu akaba ari muri Quebeca, afite umushahara mwiza, afite n'izindi avantage abona, afite ubu ngubu hano i Kigali yaguze inzu, afite imodoka nziza agenderamo. Ngira ngo abantu benshi ntagara abantu benshi bafite ubuzima bwiza nk'ubwa Adrien Niyonshuti. Ariko noneho ku rwego rwa hano mu Rwanda, navuga ko twebwe ntabwo turagira mu rwego rwo hejuru cyane nk'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane byateye imbere, ariko turimo turiga natwe uko dufatanyije na za district zitandukanye ko umukinnyi w'umukino w'amagare muri club zitandukanye nawe yagira imibereho isumbye yafite ubu ngubu, cyane cyane ko gukina umukino w'amagare bisaba ibintu byinshi kubera imbaraga umuntu aba yashyizemo. Ariko ugiranyije nuko umukinnyi abakinnyi dufite muri societe babamo nabo usanga bafite ukuntu babayeho neza kurusha benshi mu banyarwanda baturanye aho baba mu turere babamo, cyane cyane bitewe nuko iyo bakinnye usanga babona n'ibihembo byiza, ugasanga nabyo bigira icyo bibamarira.
Mu magambo make rero, ubwo mwashishikariza abasore kujya muri siporo y'amagare kuko bashobora kubaho?
Cyane rwose ngira ngo navuga ko abazi Ruhumuriza cyangwa abazi Natana bamwe mu bakinnyi babanje bazi ko uko babayeho nk'abantu baba aho ngaho muri utwo turere, ntabwo nibaza ko bimeze nk'uko abantu bose basanzwe babayeho mu buzima bwa buri munsi.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Turi mu kiganiro kirebana n'umukino w'amagare. Turi kumwe rero na Perezida w'Ishyirahamwe ry'Amagare mu Rwanda, Bayingana Aimable. Ariko se Bayingana, hari akandi kabazo mfite kuko wigeze kutubwira yuko Federasiyo y'umukino w'amagare yatangiye muri za 70. Ni iki cyabuze iyo myaka yose irenga 40 kugira ngo umukino w'amagare utere imbere mu Rwanda?
Ngira ngo icyabuze nuko hashobora kuba hatari ubushake bwo kugira ngo bawufungurire amahanga, kugira ngo abantu umukino bawushyire ku rwego mpuzamahanga. Sinzi rero niba hari ubushobozi bwabuze cyangwa iki, cyangwa batigeze bagira ubushake, ariko icyo navuga cyo nuko bitangiye vuba, bitangiye mu myaka itari myinshi ishize. Icyabuze rero mbere ntago nkizi, ariko icyo nzi cyo ntabwo ari abakinnyi babuze, kubera yuko abanyarwanda bafite ubushobozi, bafite impano, bafite imisozi ibaha imbaraga ziruta iz'abandi benshi mu Banyafurika.
Munyabarame we, hari akandi kabazo ufite?
Bo, kibazo nari mfite nk'urubyiruko rurimo rurumva n'iki kiganiro, ese ibintu nibura bigera nko kuri 3 cyangwa 4 byatuma byashishikariza cyangwa se byareshya urubyiruko kuba byarwabasha kwihutira cyangwa se rwabasha kujya cyakumva ibijyanye n'isiganwa mu by'amagare rukabasha kubyitabira, ese byaba ari nk'ibiki umuyobozi yadufashaho kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwagira icyo ruba rwabihaho agaciro cyangwa se rwabonamo inyungu mu bijyanye n'iri siganwa?
Icya mbere navuga ni uko mu Rwanda dufite navuga imihanda myiza, ikindi tukagira imisozi. Ibyo ngibyo ni navuga ko ari avantage ikomeye cyane itaboneka ahandi, usanga ari ahantu hatambitse ku buryo iyo abantu baturuka mu misozi bakajya gusigana n'abantu baturuka ahantu hatambitse aho imisozi barabasiga byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo gutsinda rwose turacyafite amahirwe menshi nk'abanyarwanda yuko dushobora gutsinda abantu benshi cyane cyane Abanyafurika. Ikindi nuko nyine nkuko tumaze kubivuga, iyo dushyizeho amarushanwa dushyiraho n'amafaranga, ntabwo ari ibintu dukora gutyo abantu baradza bagakina bakayatsindira akagira icyo bamarira mu buzima bwabo. Hanyuma rero iyo ushoboye kwigaragaza ukajya mu mikino mpuzamahanga, nanone hari icyo uvanamo kuko ari amarushanwa yose twahoze tuvuga ariyo mu misi n'ahandi, niba Valencia yatsinze ya tape ya mbere, hari amafaranga yakiniye yabonye kubera ko yatsinze mu Misiri nuko berako yatsinze nandi marushanwa yose mpuzamahanga na za turu di Rwanda iyo batsinze babona amafaranga. Icyo nacyo abantu bagomba kugitekerezaho bakumva yuko mu mibereho yabo gukiriye umukino hari ikintu gishobora guhinduka.
Ariko rero bisaba ubwitange n'imbaraga mbese n'ubushake n'umuhati kuri buri muntu.
Byanze bikunze nyirango mu buzima bwose tubamo utitanze udashyizemo ubushake nta kintu na kimwe gishobora kuza utagikoreye utashyizeho imbaraga nyinshi. Birasaba yuko umuntu ashyiraho umutima agashyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo agere kuri urwo rwego.
Ikindi kibazo nabazaga ko abakinnyi bacu bigaragara ko mu gihugu cy'u Rwanda babasha gutsinda bitewe na klima ihari uburyo bayumva, ese federasiyo yabitegura icyo kugira ngo babashe mu gihe bagiye mu bihugu byo hanze bifite imiyaga cyangwa se hatari klima nziza kugira ngo babashe gutsinda badatsinze mu gihugu gusa?
Ntabwo batsindira mu Rwanda gusa, kuko hari henshi twagiye tujya. Niba uyu munsi u Rwanda rufite umwanya wa gatanu muri Afurika cyangwa se abakinnyi b'u Rwanda bari mu myanya ya mbere icumi muri Afurika, nuko atari turu di Rwanda gusa bavanyeho ayo manota yatumye bagira iyo myanya. Nukurikira neza uzasanga twagiye dutsinda no mu mashuri akomeye cyane ari mu rwego rusumbye na turu di Rwanda nka Tropicale Misa Bongo umwaka ushize. Umunyarwanda witwa Bonaventure yatsinze etape, navuga nicyo bita icyiciro nyirango mu Kinyarwanda. Hari n'ahandi henshi bagiye batsinda. Uyu mwaka nanone bwari ubwa mbere umwaka ushize abanyarwanda bitabira championnat, icyo bita championnat du monde, imikino ya mbere, imikino y'isi ihuza ibihugu byose by'isi, yabereye muri Espagne. Nuko nanone bari barabonye itike, ariko iyo tike ntabwo bayiboneye muri turu di Rwanda umwaka ushize, kuko nta nubwo bayitsinze. Hari andi marushanwa menshi bagiye bakina bituma bitwara neza babona ayo manota. Nkuko nabuze mvuga nti turu di Rwanda iyo uyijemo ubona amanota, ntabwo rero ari ibintu bya turu di Rwanda gusa. Nubwo dufite gahunda yo gutsina n'izindi turu, ariko hari igiciro byinshi bagiye batsinda byatumye babona ayo manota. Nkaba nibaza ko bizanakomeza, ariko ubu ngubu navuga yuko tumaze kumenyekana nk'igihugu kimaze gutera imbere mu mukino w'amagare.
Bwana Bayingana Aimable, muyobora Federation y'amagare mu Rwanda, mwigeze gukomoza kuri gahunda mwimirije imbere y'amasiganwa n'ibindi bikorwa, mbese noneho muvuze muri macya cyane gahunda uko iteye, mutavuzeho yari sigaye mutavuzeho ni bihe bikorwa biteganijwe?
Murakoze. Gahunda dufite mu minsi iri imbere, navuga ko dufite mu minsi yavuba kujya mu marushanwa yo muri Afurika azahuza ibihugu bya Afurika, championnat ya Afurika izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, hanyuma agahita hakurikiraho kuva ku itariki 16 kugeza kuri 22 z'ukwa kabiri isiganwa twita ryitwa Tropicale Misa Bongo ryo muri Gabon. Ni isiganwa navuga ko ariryo rya mbere urebye ko ryitabirwa n'amakipe akomeye y'ababigize umwuga. Hanyuma hazakurikiraho andi marushanwa mu kwa gatatu, icyo bita Tour d'Algérie na Tour du Cameroun, aho hose tuzahohereza abakinnyi. Hanyuma rero nyine nkomeje kuri kalendari y'umwaka, hari n'andi marushanwa tuzagenda tujyamo iyo bita Grand Stade yo muri Cameroun mu kwezi kwa cumi hari Tour de Côte d'Ivoire nayo izaba mu kwezi kwa cyenda. So ayo niyo marushanwa navuga mu rwego rwa Afurika. Ariko ayanga yayo mu minsi yavuba, icyo dushaka cyane cyane ni ukuyakuramo itike yo kujya mu mikino ya Olympique. Ntabwo byoroshye, ariko icyo nzi cyo nuko bishoboka, kuko kuba turi ku mwanya wa gatanu biradusaba yuko tujya mu myanya ine ya mbere kugira ngo tubone iyo tike. Ubu nicyo tugomba guharanira mbere na mbere y'umwaka.
Iyo mikino Olympique izaba ryari?
Izaba mu mwaka utaha mu gihugu cya Brazil, ahitwa Rio de Janeiro.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, nagira ngo rwose mumfashe dushimire byimazeyo Bayingana Aimable, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda. Bayingana, murakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Thomas.
Sibomana Dieudonné, urakoze.
Murakoze cyane Abayingana, ndamushimiye nk'umutumirwa wadusobanuriye, nawe Kamini ndagushimiye.
Nuko rwagukomere rwose. Munyabarameze kero, urakoze rwose.
Ngo namwe murakoze nk'umunyamakuru kuri Radio Ijwi rya Amerika, kandi na Bayingana Aimable nawe twamushimiye, ndetse na Thomas ibihe byiza.
Mwese ibihe byiza rero.